exclusive. Yo. From Zambia Music Side.
It's your boy. Zombo the Rap Killer. J-Mix in the building. Westar at Bwanji. J-Mix, what you know?
Game on.
Ati Bwanji my hater. Mwonga kwa Bwanji my hater. Nambela timulimu I see you. Anyway, shout out I see you. Chaipata besi muzaka pola. Nikaluchiti kasi nizaka pona. Fakuti nizagwa muiva leko. Nyava nikalikukweze kama levo. Fakuti nizagwa muiva leko. Nyava nikalukweze kama levo.
Hii niko lapo ya kala vula gaga. Flow ni ikali kuchila pona daga. Malaimu ni zanda ni suza na masaka. Niriche muflexi vonze vidi laga. Mugani zani chani nikechosa vama tota. Follow past stage na heta ama tota. Tine chachikari na femu ya kaso. Hii ni ipo pucho sapo mudanso. Nikweze kama levo ni light paka tawa. Ugani zani chani wani konda kuumawa. Shout out pure pure kuli big spender. Benze kutizonda pa manje vatikonda. Niriche muize heta na mukwesha. Nikosobe latu ni ndeke kumalesha. Style very rare ni advert ya soti. Kenti na luta ni wele soti.
Ati Bwanji my hater. Mwonga kwa Bwanji my hater. Nambela timulimu I see you. Anyway shout out I see you. Chaipata besi muzaka pola. Nikaluchiti kasi nizaka pona. Fakuti nizagwa muiva leko. Nyava nikalikukweze kama levo. Fakuti nizagwa muiva leko. Nyava nikalikukweze kama levo.
Fumbo boy heta ni heta sazaka kukondapo. Olo simu siba na kuba ntakuka mbapo. Ati ucha gai waista kaleza ni muzonda. Na manyimbo ya keyonse kulipeye ni konda. Mwanga pali ivo sini wala niziba ansa. Uzani konda Bwanji ngati ni makuche pesa. Niripe flopo ni mahiti lose nikachosa. Hot school jeans sapato ni maliposa. Ine peni ye ni mvesa heta chilonda cha sala. Ni peni ye mavela gelo kuleba pobala. Oni drop half basu kapulumu kani mwai. Inaononge kamonga skinny ya kasai. 2020 ni okaba that's wana kabilako. Nine breadwinner ani buelo suneko. Bakusunga no kutesa pano suza kafikapo. Kazi pianga temu studio no recorda vima flop ati.
Ati Bwanji my hater. Mwonga kwa Bwanji my hater. Nambela timulimu I see you. Anyway shout out I see you. Chaipata besi muzaka pola. Nikaluchiti kasi nizaka pona. Fakuti nizagwa muiva leko. Nyava nikalikukweze kama levo. Fakuti nizagwa muiva leko. Nyava nikalukweze kama levo.
Jine mwana wa ule muwaka chief zingalume. Waimuni zonda muli childish malume. Leka nikuposhe mchizungu good morning. Dipo mwayonda mukangi ocha yawning. Unizonde pali ficha ya mahala. Potu heo na satana wako mambala. Makelo wano ni Nadia na Ipsam. Yamveka monga biscuit na yo Ipsam. Mo wapa pata please Jay leave some. For the owner ziba gani zile think some. Kalijo sinchito simu zaka fola. Kalijo ni matenda elo simu zaka pola. Kamozi ni zagwira elo ni kazibulile. No kwa pula monga ni nyao za kwa kambulile. Started from the bottom here I am a bright star. Collabo ya Zombo imuna na white star. Ni posha.
Ati Bwanji my hater. Mwonga kwa Bwanji my hater. Nambela timulimu I see you. Anyway shout out I see you. Chaipata besi muzaka pola. Nikaluchiti kasi nizaka pona. Fakuti nizagwa muiva leko. Nyava nikalikukweze kama levo. Fakuti nizagwa muiva leko. Nyava nikalukweze katuma levo.
DJ King D.
Hichina Kevin Chinango. Uncle Chok Sasi. DJ Kandeke. Mr. Smasiku. Yo, Shop Guy Casti.
What is this? Game on exclusive.
Uncle Shai Loco. Sasaura the DJ. Top Man Dopizo.
Exclusive from ZambianMusicSite.com.